tumebebana, tukiwa wawili chumbani hatuzimita. Kocha mirefa yeye mechi kichezwa, anapenda nchelewe tisiwahi kufika. Masuti malavu masheli koko, mtoto wa moto moto anacheza malewa na soko soko. Baby oh oh, kani kamata sileti fyoko fyoko, gari razima moto na ringana deka kama katoto. Kwake baby oh oh, ye peke yake anaweza kufanya, mimi ni date. Sisubutu kufanya ushenzi, anikamate. Akia Mungu kuyumba siwezi, njia niache. Na tena ushauri stendi, mi niache. Dunia ni kote,
kote, kote,
sijamona yoyote
kama yeye.
Dunia ni kote,
kote, kote,
sijamona yoyote
kama yeye.
Galante, galante,
galante, galante,
baya pe, baya pe,
baya pe, baya pe.
Money day, money day,
money day, money day.
Shima day, shima day,
shima day, shima day.
Ineni,
lega,
inasa,
iba,
ineje,
wa,
inala,
lega,
inemi, inapia,
come on,
kile mi,
iba,
inatam.
Nebiale, kamaskata wa koko. Nebiale, kamaskata wa koko. Angelina uchumi na jemena kome kaskata koko. Angelina uchumi na jemena kome kaskata baby.
Kumina adiskata koko. Oh mina, you make me cool, baby.
Oh mina
adiskata koko.
Oh
mina, you de make me cool.
Dunia ni kote,
kote, kote,
sijamona yoyote. Yamuna yoyote
kama
tope pepe, tope pepe, tope pepe, tope pepe, tope pepe, tope pepe.